kwa mapita kwanu, baby. Tunde udute kwa tu. You've been on my mind all day. I just want to see you, darling. Ukamaliza makanyu. Find me, I'll be waiting for you. Ukaweluka kunchitoko. I just want to see you, darling. Taduta ndikuone, tabwela susa chedwa. 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 Oh my.
Tabuela susa chedwa. Tabuela susa chedwa.